Ɗoyo studio 80 keɗe kabaruji amen e fulfulde.
Keɗe kabaruji amen e fulfulde miɗen talatare 12 lewru mai hitan 2026. Sakiraɓe gonɗon heɗade hejuji amen ɗi lende mangal moɗum wakkam jon o fuu mi calmin ɗum sanne. Rafi ndenago ole leydi amen ndi ka latke sababu waddodirde hakkillaji yimɓe hewɓe dow bemi ande kese ɗe o garan ɓeydarade faamu e le journal amen ngal ɗo e seeɗa. Fedde ɓe noddirta kurawruji malien kañum ɗo yambini yettima wuri muɗum no fuɗɗi golle le leydi amen ndi Bamako ɗo hande ɗum latke sababu e juuɗe ndeɗo fedde yettude sanne yimɓe ngaɗoɓe imma daraji ngam Allah tawede tiɗɗalaji ɓiliɗe. Rafi ndenago o kana wondi matere ɗo fa yetto tiɗɗala ɓili ɗo e keɓe. Sakira ɗum sembe kabaruji ɗum joganam kiiɗe hande bisimilla moɗon heɗade leydi amen ndi Rafi ndenago o ka latike sababu foɗami fooɗe hakkunde yimɓe hewɓe dow bemi ande kese ɗe. Yimɓe hewɓe kañum en ka holliti wiide guɓe jogiɓe kaɓorɗe ka ana yiɗi ɓe kaltide, woɓɓe kañum en du holliti wiide hunde fuu watta so ɓe kaltide. Donke andanɓe kabaruji ɓiliɗi e majjum kañum en ka holliti wiide mo jiiɗa ana wa sefole ñalawma hande o fuu a tawam wonko fooɗon to fa keɓen famtare keɗe Ousmane Yalibouni.
E wi andin ɗo kabaru neɗɗako Yakuba Dogo ni e haalaɓe dow ɓe ande ɗe nafagaji mumɓen tan woni ko tewtata e hakkillo makko. Laamu o ana wawi wadde e yalla eɓe kaala dow ɓeɓe ande ɗe ko wawi nafude himɓe fuu. Laamu o ana wawi waylitinde e haɓantoɓe fa maafe mumɓen wela. Yalla ana darano wadde ko nafata ɓiɓɓe Mali. Laamu o ana jogi sembeji ɗiɗi, goto o yo laamu sembejo, goto o du yo laamu hakkilla. Sini ɗi sembeji ɗiɗi gollinama, laamu ana wawi heɓude sago muɗum ɓe himɓe haɓantoɓe famafi mumɓen wella ana mbawi haɓanade leydi ndi. E wi seeɓa hakkillo banggal politique ako Asim Dabo, ɓuritigol kaltidaɗe guɓe joguiɗe kaɓorɗe ana wawi wadde ka ɗum waɗirtake dow ɓillugol laamu o. Sini guɓe joguiɗe kaɓorɗe ana mbawi haltidede laamu hakkundeje o hani ƴewde ɗum. Yalla Mali ana yalta o baasi mo timmata, leydi wawa darnede e yirwinede sini eɗen goni e baasi mo timmata, ka laamu o wawi wiyede kina waɗira ɗum dow sembe. Ley no kabaruji ɗi jarata ni memodirgoji hakkunde guɓɓe joguiɗe kaɓoɗe e manggal paɗen leydi meɗen ndi ana gonde wadde feccugoji ñande fuu ɗum ɓuuri sendu ɓiɓɓe leydi Mali ndi.
Laamu Badiangara o hippama talatare hande ɗo ɗo ni 12 lewru mai. Nokku moɓe noddirta Kinjiya yimɓe kippiɓe on ɗo nokku kañum en ka puyke boutiqueji fa to magasin gaji gonɗi ton ɗi fuu ko woni e lemuɗon ndu fuu ɓe e yaade muɗum wala fuu mo yonki muɗum heddile hem ka min e micintinde on tan wiide yontere ɓettiide gelle ɗe ɓe noddirta kuuri kuuri kañum e goma sago kañum ndu hippanoma. Ministre em ɗiɗom kuma transition laamu leydi amen ndi imi ken yettade to altinere keñim ɓe naɓori to guure fa yetto jawdi ɓe dokki ɓeɗo yimɓele yallana heɓa fabutorade. Noddago yimɓele ɓe ñaw ɓoƴi woni mu emle ñalawma hande oɗo bemi ande kese ɗe ka yimɓele nototoɓe ɗum en ka fuɗɗi matede. Suwodu l'hôpital mo noddirta ponge kañum ka hokkama toon kaki gollirɗiɗi mbawɗo latade sababu sultinde sanne ɓeɗo yimɓele tampuɓe le ñalawma hande o fa keɓen famtare anni ko kanko Ibrahima Dambili kañum woni laamiɗo yimɓele ɓe ñaw ɓoƴi woni mu en le leydi amen ndi mi kaltidi dow muɗum do fettan Ousmane Yalibouli.
Le centre de dialyse
du nokku centre dialyse siage e ponge ana jogui tiɗɗallaji mawɗi saabi rafi tawrede générateur fuu. Miɗen jogui générateur ngaji deɓe ɗiɗi ɗo gonɗen hannden ɗo noga e joyi majji tan woni golloji tawene ñande fuu ñawɓe ɓuuri warde hannde ɓe jaa ujunaji ujunaji. Mbiɗa wawi nodda gaɗango nanama min mbawide min keeɓi saago amen jaati ka eɗen ɓuuɓa ɓernde
ouf de soulagement.
Sijo tamani mo fondation Hirondelle ɗo Mali ɗo kañi e gollidimɓe muɗum radioji e téléji Mali Irtel e dow faaba muña coopération suisse, coopération espagnole, union européenne e gouvernement norvège.
Mi holliti on ɗon joɗo kabaruji fuɗɗata ɗo fedde noddirta kurawruji malien kañum ka yambini yettima wuro muɗum no fuɗɗi golle le leydi amen ndi Bamako ɗo altine talatare hande ɗo latke sababu e juuɗe hooreɓe nde ɗo fedde yettude immadara ko yimɓele uynayi sappo yom gaɗoɓe immadaraji ngam Allah fa gollana ɓe nde ɗo fedde wondi wadde le leydi tawede naf ndenago o ka ana wondi matelle on ɗo nokku fuu fa keɓen famtare ɗum woni anni kanko ko assitan Koulibaly o Moussa Malessi soko lanndodire makko ɗo fetitan Ousmane Yalibouli.
Sisli hikka o honno mbirunomin ni yo hawritinde hokkodirde juuɗe dow neɗɗako wona haala ɓolo tan yoɗum wadde fa yimɓe dokkodira juuɗe laaɓodira ɓerɗe. Ne han tinnoɗen kamen e ko sendata en daren ko wawi wadde fa yurmede waɗa hakkunde men itten mettalla yonki gonɗo hakkunde meɗen jaarinowen caggal o basiji di ana beede sendude siji men di masibaji timata di ana gada fa himbe ciada yurmeene yalta hakkunde mubben milioji kewdi bandira meden rewbe worbe woni jogi be ciadele sabe di masibaji gunda mubben woni e farati
ko nawri bangal belki sambe chaldi mi andinam on wiide rewbe be duum em yottaaki duubi nogay gombe fedde noddirta UFA zone A le leedi Guinée Bissau ka be ngaram hebondir be anda andinde wiide be tappama fa be daati altinere Kenya Liberia tappi be ngati be baddi nay be kibi badde gotel don latike e yaltugol mabbe dido ba yaltugol mabbe tato bangal jago bulle em be wara hebondir e leedi Senegal akam sare le wakati yamde sappo e jeegom so lando jabi e yaltugol mabbe arande ngol andinde tam wiide be kebino kawdo Guinée Bissau be ngati baddi didi be kebi baddel gotel so bettuke do dum jaram haldi mi kalam hala coupe d'afrique des nations yimbe be gala duubi sappo e jiddi kuddudo leedi maroc leedi amendi kany waram fuddum latude le dedo pide alal bare jango so lando je wakati saw jande wakati 13h do woni be garam hebondirde tombe angola secrétaire do woni sambe kabaroji dum jogano am ciigi de hande bisimi min jooti am san heda de mi